Dot City
Music.
So we're pretty much amazing.
Hashtag Melody and the ambulance blown. Pokile ku count up a bunny. Elo plus footing in Dufiana phone. Balinje wati mailo walina vena done. Namba kolwa kwa Yesu nafika pa downy. Bali waze mwaba panjika leko downy. Nasanga na kateo na wanangwa vena dali. Time time na mona fe yo bali. Alenson tele la tivali wase noyu. Wavena chanda pai na wawai pshating oyu. Chemboleza yama na wafu makumai. Kishive story hai pusha bash savior. Umukamba ilo dena onasuma fe push. Yavandu wafula wushende mona fe window. Swazi na taxi na vena Jeff Medelo na Santa Moka Def Panga Fyai Shikontolo kaini gani mbandwa na filo kuichindi kasuri mwandi na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola nindwa alisha fya paso nimbu wa last
nimbu wa last
nimbu wa last
na finkola part
Shikontolo kaini gani mbandwa nda filo kuichindi kasuri mwandi na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola nindwa alisha fya paso nimbu wa last
nimbu wa last
Nimbo wa last
Ufo ati
hey. Tuliku house party na vena mumbi. Avena papers na wambi na wambi. B-boy no munanko shazi watulila. Kulia makelo tiwelo na chilila. Ama guys ati hash performa pochibo. Alo DJ chips chiteni pofibo. Nakwela na pastage wale ndumba. Alo sneeze ati shani nishendimba. Mama gelo kuchifankelo wachonga. Can I take a selfie you mutonga. Mami let's talk in private na lumba. Shapa lo show ichapwa na dos. Mwikuni fia upuwa ambe chisungu. Before I realize ni kana chisungu. I touch I still na katana. I think ikuba fi bruto no kukeba. Shikontolo kaini gani mbandwa. Na filo kuichindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa alisha fya paso nimbu wa last
Nimbalala
Nimbu wa last
Na finkola part
Shikontolo kaini gani mbandwa nda filo kuichindi kasuri mwandi na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola nindwa alisha fya paso nimbu wa last nimbu wa last
nimbu wa last
Change venue mwa iseni kopa bullet. Nosa mwa sana panuwa fire kulet. Bob G alenje wat you are too late. Ninja ka two times so I'm too late. Cash twice at the money kopa garden court. Balifie na mankala mbelo na shikala. I look to my right commander one see me. See jena boss wa right jena woku. Tibobo mkamba na waflash wa shimubi. Bad boys o nina chile Zambia. Katondo na vuna wai kwa tili dibu. American selfie na vena donzondi. Alex la familia penda pona dola. Dope fella lenje batimba pocha ma politics. Tashkuli waka take hello wa nchita kutebo. Wampela envelope na lilile ae. Shikontolo kaini gani mba Ndwa nda filo kuichindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa alisha fya paso nimbu wa last
Nimbalala
Nimbu wa last
Na finkola part
Shikontolo kaini gani mbandwa nda filo kuichindi kasuri mwandi. Na pakwimbe chidwi mbwechi na finkola. Nindwa alisha fya paso nimbu wa last
Nimbu wa last
Nimbu wa last
Nimbu wa last
How can I mula kubwa? Folks pa town ni bashiana
Dog Zee
Broda na D-Roba Bachi mwe mwachai
Yeah, what did you
do? I used to command a boo Abu tu panza
Take him on I see
Anini Blood by night See why Super dudes Samji pa town Napuna Zuba
Wanu Muzo Zan
Junior Bedman Tops
So Wellington Design
Aten Loka Tusu BVM
Hyper Viper
MJ Atshai
Nawana Tidab
Nabakamba Basmat A DJ Web
CEO
Rich Boy Production
Easy na Kumona
A Duncan Clothes
Alex Dila
Sachile Nigga Lo Tok Tok Nankachai Jibuno Kaza That one pain Sook sook Nigga juicy zone Achai
Awena jebulu na biji hapo mrepunda
Ah
body's killing.